Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. 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 Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel.
Sing Noel,
sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel.
Sing we all the way.
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 Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel.
Sing Noel,
sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel.
Sing Noel,
sing Noel, sing Noel, sing Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel,
sing Noel,
sing Noel,
sing Noel,
sing Noel,
sing Noel,
Noel, sing Noel, sing Noel, 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 sing Noel, sing Noel, 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 Noel.